Party is a hip hop party. Everybody wanna party. It's a hip hop party. Everybody wanna party. It's a hip hop party. Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Niyatu vimetiwa saka huni mitungi na gila. Zimetiwa metijani. Pia watu wamekalia vitini, wengine wamelemewa hadi wanaangalia chini, wengine wako jukwani wana dance kichini chini. Kazi ni kuchana na kubangua vijini jini. Watu wameja hadi wengine wamepanda mtini. Mpizama msani huyu anayewakilisha ulimwenguni. Hivi ndivyo mina wakilisha ndugu za nguni. Kuwachuna na kuwabana kama kutunguni. Ukitaka toa kitu kwenye ufu nguni, itakubidi uiname ya kichini chini. Kazi ni kuklam na kuwine na mabig. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Kazi ni kuklam na kuwine na mabig. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Huyu ni kijana mahiri anayeleta leo mistari zinazo flow kama masha. Tiri ya ina haja ya kupoteza wakati. Kazi ni kushika shore huyu wakati. Leo si mchezo, kuna mapa na tima shore. Indi club wako seti leo, kasumba ikona wa nati, nati. Kazi ni kuklam na kuwine na mabig. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Kazi ni kuklam na kuwine na mabig. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Msani white wanga hana unduki. Ana spin rhymes zake kama ni cookie. Haina noma bado ni muziki. Morgan Cycles aka Dennis White mchizi. Ako na riziki. Basi ngoma ni noma kama ni kiki. Bado noma na jua leo hamu ni shiki. Ni pendo si ni pende bado ni kona rafiki. Tijikusanye pamoja kama vile samaki. Ngara vitu sipo kama vile vya kaki. Mazosi ni chukie. Mimi sina ziki. Vilo na vyo ongea mimi josiri ziki. Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Goma ni noma imewa keep busy. Kuroga kiulami kama Lil Wizzy. Usilalamike leo mkona mchizi. Cheza na hingoma ndo pige mizi. Ni hasa lakini usimuite mwizi. Lamba ukipenda unaweza sisi. Wahenga walisema hasira ni za mkizi. Wakilisha wajue hujafungiwa kwa zizi. Usidambe kingi cause unaweza chizi. Lamba kidogo ndo weze kubarizi. Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore, shore.
Kazi ni kuklam na kuwine na mabegi. Shore kushake na kudance in the big. Klabe kutungu iza kubanga iza na kudance. Shore,
shore, shore.